haddaan guri galo meelunu kooynu nadan kooynay shir oo linkitalia ayaan soomaaliya wiinikirkii makirun meyla falaayo geedkadasaa mi kirmo raatila mika marka ay samayn aan wargeliyay intuu shirkaas uu galay ee shanta dola soomaaliya ku kooban in la weydo saddex qof guddi oo brastolka dhaadhiisan aad ku saaran markan nasiib darro odyaal oo reer jutlanga iyo madaxweynaha jutland bisel cabdiweli maxamed gaas iyo lisigaay yelina sultaan malow mahadeerna marka shirkiisaas daftiya dudan ka dhig ini barasuro maoyaan maleeye marka
okay malaakaskay odyaal dhaqameedyada deereen gobolkaasay ilaa hadda shirka ogaatena ajendiyaalka ama waxyaabaha lanku hadalow oo qusay shirkaasay dirida la ka saarow intii ogaalka ah
yaya warkamay waa fudeed masayla shirmay la ogaaday saacad yuusuf furma markii lanka dabanyeeri ee ilaamiyo hore shirku intaas deri dareere waana walaal lanku hadalaw intaasu laakiin wararka lifadaha mara wadi aana wararkii intaa bada aaya ka tashiga soomaaliya odayaasha dhaqanka soomaaliyeed yaa aayaha soomaaliya kukuta lagaayaan laakiin xaqiiqda may la ogaadi koray markii shirka furmo lanka lin yeeri shirka lin furo ajendiyaalka shirka linku hadalaw iyo intii beri socdaa waayo madan koyani toman beri lilaha disember lilay afar beri la sheegaayo markan maylay xaqiiqda la helo kore maalinta shirka furmo oo la iclaamiyay intii beri socdaa i waray linku hadalaw madaasa unuma walku eri korno
okay markii icing weri oo intaan oday dhaqameedyada gobollada dalka soomaaliya ka dareeran oo gobolkaas intiin iskasheeni eri ayaha soomaaliland ku hadala iyo mase ajendiyaalka kale hoo qusay marka aysiin weri oo siin azumaysin
mayo maynin yeeray una marka hora ilaahaya boqor ah lanka boqor buraan boqor muuse raayan oo hal sana ka hor inta laka caleyna saari aha kuguud galeen odayaalkii sharafta leh sada afhayeenka golaha dhaqanka koonfur galbeed ee walaalkay malaaq maxamed yacquub sheekh oo ninka saw deerow iyo malaaq leytaamow iyo malaaq shiino iyo dadbadan kuguud galay cadeyna saarshay marka lankaasa nin yeeri ee yeerisina hadda xiliga dalkooda horumara la geeray kala socontana ani jereegalow in koy malaraa aalibi oo ilaahay kinzeeni ayaana nin adeegsadi lan walba oo internet aan furanaayo ama ciyaan lahaayo ciyaan jey yalahan ka diri tan kale lamaad telefishinada la ku sheegi idaacadaha la ku sheegi marka saasaha ka bani haddii intii ku dhinaa nin jeri oo diyaarina meedhiigii oo haddana meedhiin koynaysu sharaflena nin dhawaayay marka mayba rajeeyane haddana inii shirka markii furmo sharafle ka dhamaca doono lanka nin yeerina ilaahaya boqor e boqor biraan boqor muuse nin yeeri tanke
okay markii muddi lama maalmood yaa ku suganteen oda dhaqameedyadaas koonfur galbeed soomaaliya madanu ku hadalnaa marka hadda jarte kulamo kale oo gaar ee isiin la qaadateen odayaalka kale oo ku sugan gobolkaasay karkaar ama deegaanadaas maamulka puntland oo suka aramiyo haddii isiin kulanteen waxyaabaha isiin hadda isiin kuwada hadaleen oo kulamadii gaarka isiin quseeyo oo isiin kabaay inay isiin walkashal faa'iidaystaan ama inay isiin federational dhibata meeta
khayr la kasiiyo su-aal ciidan khayrlan in laku jawaabeyna madiin haddii ilaahay waafijiyaan iskadiyayna inaan ku jawaaba la kulanni ma yeel unanta maya misbitnomaanka bana ilaahay kinzenya lagna malmay kadibna diigaalka nimaanka bana oo koynaynaana dhawaayo sadaxda shalay casarkii lankanin yeeri iyo guddiga farsamada oo technical communityga la kulanay marka maya nin sheegana inay odayaal inku maara maanayna dhalinin kooyow qaanina a b o b a danka farax siyey kuwar qabaayaan meeluhu nabadinna iyo intadaani caafimaadkani iyo nabadgelidani kuwar qabaayaan saacaddii shirka furma sufarna iyo xadiraayaan gudiga dadkumid eskalan walba kaarkii shirkasa gallahay inkii sidii shirka gallahay linkiya marka intaasa isla meel dhegnay walaa kale dhamina kalu maydan ay doonta ilan dad badana markaa sigaay walaa dhamina maya dunida tartiib tartiibu ari wali ku dambeeya adana hadii shirkan furana shirar badan waa laga daan kolba hadii ilaahay na waafiyay
okay maadaama deegaanada puntland usuka armiyow dhibaatooyin lanka jeesidoo shacabka haka jeeda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya maadaama oday dhaqameedyada amase golaha malaagyada in badan way la kitiriyay waa urdaxaadka in badan waxyaabaha wada hadal mudan leer ee oo dadagmadada in badan la adeegsado marka qorsheenka dartana intii siin boqorka ama suldaankaas in shirtan dhibaatooyinka la ka hay shacabka koonfur galbeed kaliya la kugu maaray deegaanadaasi
of course abdi ilaahay karaal magaba shalay nakiin sheegi ana qoyowka in la eeg kaliya in ana shirku ana ku fiid bala oo ilaahay tiin ruuyaa meel raay ama ilaahay tiin ruuyaa danoo dadkin lay ana dib u hadala muhiimadan ka yihiin oo qoyowka annaga taa in ilaahay tiin ruuyaa ama dib barnaamij kun dhamaada ilo iska duuban odayaasha dhaqanka oo ku socda koonfur galbeed Soomaaliya saxiibayaasha iyo anoo aniga ka hadalahay afka odayaasha dhaqanka ee gobolka Baytan ku degmo Bayo Seeta mayda ka ballanay hobyo inta ballan furna heli ka toos ee aan tan yeeri oo la hadalna mayda koor marinay kulamo goos goos ah oo la wal dabaana ee jaaliyada ee digil ee marxle oo inta ka nool oo wiliba shalayna odayaalkaas la kulameen haddana aan isugaayo in xisaabta qafki ka jirto in wax in galaan ku yaaba oo hadda aan ka dhiyo shalayna baaqay dadkii aan ku yeeri yalla kulmaana ee xubola ku diyaariyana mar alla markii shirka dhamaado lan ka niyeeri haba koor dhikaana oo la rafay la nabi akhyaara walaas aan in aan erme oo ma mayro fawaane hoob alla ma waafajiya in uu hadda dibdigaan ka nagane ee meel badan ha marna ka dibid in rabna goodka boosaasi ha marna dirow ha marna gaalka iyo ha marna ee inta meel goodkeena oo shir la qaadana dabood joona korna sida walaalkayna ee lan ka leeraa ee dhaqtarkii oo jaamacadda idinka dhigay oo madaxweynaha ee Jubaland sheegay in magaalada ee Amerika ee Ingiriis marka banka ballan in ka baay maadaama fursad aan helin ee fursad aan aan ku faa'iido iyo in aan ma aray ee marayb ku sidna ka maraaka si ka marka la isfaayay ku yaal adigii yaal ee dhaqtarka noqday goon taan yel ee halbiya galay ee banka Ingiriis si ma sii qabeen oo la ku fursad badan ku furmayna kan jiraa markan ana oo idin keenan ka hor dhigana nasiibna walaalna inuu ku koyna maydan baahayna inuuna meelo badan digil markeeda dibay xamarna ikka iyo dheefti iyo ilaana hobyo meeraha ka xilan ma wali ma dadkeena ma waa dibir ali hayna ma seen daa yana fasahan din meeraha abdugo oo abdaa walaalka daydo walaalka aragaa ku gaarna oo bakin baahayna mano tabaasana meelani u waayeen raangna ana inta ii la wadaagta madii ana afso ka hadalay dalbo iyo daawato ma siyaan inaan digdiga kanada iyo tolkayn baahan